Obusalli ture jirata gujilita ana sorrobar guddati matim sisadde qabulcha ka jiran obusalli sababara kona genya danga burjijiru walqabate qeer gabakanne bubulle ra jedu
sababiro bukane fi woltibuika nanno debubiti kajiru sababa kani khane bukane nafitta qotanno lerra khane ardaj manaj ka kese jiru lerra khane akasi amma khun nanno chaafi khun no bi otti gabare namota kas faga kane rani lulla amma kana adde jiru ra khane amma garabo khosabe tagar uyu to renu akasi bane achi jiram
agam fagata ganda kese nira latti sinjirtan kun
la kosa ginu ti jiru nanno kilometra chan
agam te merde ke era bukatani
age bukane
eye
aga bulti ji asa soddoma to kofitne amma soddoma lama katamuri sa fi gar bulti ja tama buli sa fi yo gudda te buluma ja torba to kwa kasakan
akamiti jira ta jurture
akiti jira no yo njuru akuma wa ka jira chu jira male alli nya ta njuru amma kana akono barbada ni da adde inni juru barbada ala bula al kanto ko bane nami ma sa nyoga ba gurguri sa bay amma kono adda galu jira kale sa adda galu jira nya ta kono magala gara an asuro da kani acci di kani kan gara ganda makala fa da kani wa na gani di kani mi dan juru widi widi mo tinami dande inditu ana atna ni akasira ko hamma ta ke sa jira wa ki garu na madda de ka ila khatna ma ni so nami wa ga da de wa nya ru abu fi jira male nami rakko amma ta akasira je
ubu salli ni rid de gin baka kuban na kanatti halle tijiran hamma ta da harge jirani boda amma sun danga ana isani fi kanulla ana dana no kibabru jiddu titau ittu fera jittu dubato
kalen ge dallero be amu ma kanyolle na no mure e gambi kenna walda walti to ka wetti rakon amma jirtu gandi wole na to kosi beta ganda burgi ti ni ganda ja dange yo ganda kani nage a olta ganda kani walti buan yo gama ganda kani ti nage a olta ganda kani ni walti buani rakon mu tanu mo gandi kenna to kosi ganda worna dange sa gama kani yo nage a olle gama kani edo to ka to olte no kosi walti buanu ola ni batta walti bu isu ko yo gudda ta buya to kola ma dala wali rantu
Abba Nugusee Otichos jirata ana sorrobar guddaati. Gandoota anicha rakkoon nageenya bal'aan keessatti mul'ataa jira jedhan akkasi neeru.
Kun waleenuma kun immoo caayii saganii jedhame waleenuma jala jirti. Garaan immoo naannoo amaaroo kan kan wal qabatu naannoo ganda sororoo malkaa jawwe sororoo olaati meetarri fayyima warri kun amaaroo wali waan walti bu'an ofiitti koo warri kun wal deebi'ee jira handaraku dabalatee jiru.
Akka jiraattonni Gujii Lixaa jedhanitti rakkoon nageenyaa ollaa ta'anaa amaaroo waliin erga jalqabee ganna sadii taree jira. Ta'anaa addaa burjii waliin garuu dhuma caamsa darbe yeroo jiraataa naannichaa takka hidhattoota mootummaan shororkeessummaan farraje ka waraana bilisummaa Oromoofiin jedhaniin ajjeefame jedhame hordofee gabaanaa burjii magaalaa Soyyomaa keessatti jiraattonni nagaa Gujii Lixaa 10 ajjeefamu booda jechuun ibsanii. Lola ergasii daangaa aanuttii kana gubbaarratti jiruun ol qabatee fi haga yoona namoonni 15,000 ol aanaa sorroobar guddaa keessaa buqqa'u hanga yoo waajjira buusaa gonofaa sorroobar guddaa obbo Guyyee Galaanaa bi'oo itti manii jiran.
Burjii fi amaaroo ol qabatee gandoota 10.
Gandoota 10 keessaa namoota meeqatu buqqa'ee jira amma yoona gakaa harkaa qabdan?
Abbaa warra 2,000 2,046 maatiin 13 fi 1,076 walumaa galaatti 1,752.
Ka buqqa'anii jiran jecha.
Amma
namoonni kun eessa eessa jijjirure?
Gandoota keessa faca'anii iddoo buqqaasarraa kanii gandi eeboo hin bal'aasaanii gandoota keessa faca'anii jiraatan bakka jiraa itti goomtuutti gandooti goonii sadii qaba goonii fooyyee qabu keessa faca'anii jiraachuu jiran ganda gara ganda keessatti.
Warri kunuu qe'ee isaanii isaa dhiisee jira maaliin jiraataa jirarii maal quba qabdu?
Amma akka kana keenyaatti hongee waraana walqabatee rakkoo kanaa gulakoo gurgurtaa lamaan ta'ee jiran jettu. Dhaabbati ammoo kasaan nyaata harkuma mootummaa eegatan malee wanni biraa dhaabbata warra dibijiniti marta marta biqoo deeggarsa idilee ka ajiitti ka joobii wal qabatee kanti deeggaruu jiraa jiru sanuma eegatan malee wanni biraa deeggarsa bajaa isaanii godhamee wanni nyaata hin jiru.
Waajjirri keessanoo gargaarsa maalii isaaniif kenne warra buqqaan kanaatiif?
Gama mootummaa illee wal qabatee dhaabbata kanti ka midhaan jookii kanti fudhatee gama lachuun hojjechuun waan kanti jedhu jira marta lama ji'a lama kennaneera malee. Torban kana keessatti galameera kaan booddee gaafa gaafa kadiraa hin jiru.
Obbo Guyyeen ammas aanichatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an bakka hedduu waan jiranii fi to'annoon mootummaa gandoota muraasa qofaa akka dadhabu himanii kanaafis gargaarsi argamus warra buqqa'ee fi rakkoo hongeen miidhamee jiru gargaaruun rakkisaadha jechuun dubbatan.
Yeroo fakkeenyaaf deeggarsi argame isaan sadarkaa aanaarra yaadne isaanii yoo sadarkaa aanaatti immoo dadhabame yoo maallaqa kennuuf baankii xixiqqifanii godina irratti akkasiin deeggaramu kaa'amoo.
yo kama yo sanatan bidan nata ga tafe ana ratti ka dabata urjijin ana ratti fani kuratan
takuna genya danga gujili tafi ana burjijin gujuru huruf jaru lembi ya sabota wallara ya la turanusi arade sabota kana gidut hagayona himbu injira arade kuli sarte bacun jiratu ta ana furro bar gudda mi tari na ideti fikane satla jirachu armandura gaba sunke ne arkama gaba sagale amerika kalbu dawit adamarra